da ekkitinol chappande tati e goowol Fir'auna moy woni duumiiɗo gurtaaki nayi yaago joweeri ɗi. Assalamu aleykum on soobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama, giɗɗo koo moye faama e ɗowo dow laawol goongaakungol o maɓɓiti e o heɓa salaama gownduka be maako haa poroye. Min ceerake gartuki amin hannde ngam waddangon siriya mon ka laawol goongaaku. Hannde en tokkitinan ekkitinol men nder deftere Tawreeta ɗiɗawre, anndinande en taariha annabi Muusa e Israa'iila en haa Misra. Nder ekkitinolji cakitiiɗi en ngi'i nayi Fir'auna laamiiɗo Misra torri Israa'iila en be wartirgo ɓe maccuɓe maako. Amma Allah woodino taskara ngam wartirgo booɗɗum haa kalluɗum Fir'auna waɗanno. Allah yiɗino huutinirgo goɗɗo mo caka ɓiɓɓe Israa'iila en ngam rimɗingo ɓe diga juuɗe Fir'auna, goɗɗo man wonete Muusa. En paamino bo Muusa janngi anndal Misra en fuu e o laatake no baawɗo nder wolde e kuugal fuu. Yaake nde o waɗi duuɓi cappanɗe nayi, Muusa foondi rimɗingo ummatoore mum be dabareeji maako. Amma dabareeji ɗi Muusa waɗi walaa koo koɗi nafi so naa ɗi ndimi caɗeele gerɓuɗe mo doggugo o dayto Fir'auna e o nyukko nder ladde Hornde. Haanino Muusa faama o laati neɗɗo tan e o maray baawɗe kooɗe ngam rimɗingo ummatoore Israa'iila so naa to Allah hokki mo baawɗe ɗe. En ndaarino Muusa yeeɗino nder ladde Hornde waɗan duuɓi cappanɗe nayi be aynugo dammooji esiiko. Nyannde feere wakkati nde Muusa waɗino duuɓi cappanɗe joweetati, Allah wangani mo nder wumre huɓɓande dow hooseere Sina. Wumre nde ɗon huɓɓa yiite amma nde wulaayi. Yaake Muusa yi'i ɗum o haydini. Nde o ɗon mbaɗito haa o laara ɗum booɗɗum, o nani sawtu Allah ɗon no wi'a, min woni Allah ɗowanteeɗo baaba ma mo Ibrahima e Isiyaku e Yakubu. Muusa diwnino ngam o hultori e o fotayno o suto ton. Nden Allah wi'i, faɗɗita paɗe ma ngam nokkure nde ndariɗa her mum nde seniinde. Mi yi'i bone yimɓe am nder lesdi Misra, mi nani bojji maɓɓe dow helman'en maɓɓe, mi anndi torraaji maɓɓe, mi jippi ngam mi hisnaɓe juuɗe Misra'en. Jonta yaa mi nelan ma haa Fir'auna. Tokkitinen ma jonta ngam haa ndaaren noy Allah timmitiniri ngewta mum be Muusa e noy o neldi mo hedi laamiiɗo Misra. Nder fasluwol tataɓol en nanino Allah iini wondan be Muusa be hokkugo mo hikma e baawɗe haa yeeso Fir'auna e ummatoore Misra. Amma jonta haa fasluwol nayaɓol en tammi laarugo Muusa hultorino yahugo. Binndi ɗon mbi'a, Muusa jaabi, amma ndeyi ɓe ngonɗintaayam, ɓe nanataa kongol am, ɓe mbiyan jawmiraawo wanganayiyam, jawmiraawo ƴami, ɗum ɗume haa junngo ma? Muusa jaabi, ɗum sawru. Jawmiraawo wi'i, sakkindu haa lesdi. O sakkini ndu haa lesdi ndu laati mboodi. Muusa doggindi. Jawmiraawo wi'i Muusa, fortu junngo ma nangundi wicco. O forti junngo maako o nangindi, ndi laati sawru nder junngo maako. Jawmiraawo wi'i, howɗum ngam haa ɓe ngonɗina jawmiraawo wanganima Allah kaakaaji maɓɓe mo Ibrahima e Isiyaku e Yakubu cuji dani ɗum. Amma Muusa wi'i jawmiraawo, kayya yaa jawmam, mi laataaki jawmu bolle ko keenya ko heeci keenya ko diga saa'iire nde mbolwanda maccuɗo ma boo. Mi tedda hunndukoojo e ɗemngal. Jawmiraawo wi'imo, moye tagani ɓi aadama hunnduko? Moye muuɓɗinta malla faaɗinta malla yiinata malla wumnata? Naamin jawmiraawo na, yaale mi wondan be hunnduko ma, mi anndinan ma ko mbolwata. Amma Muusa wi'i, yaa jawmiraawo, nel goɗɗo feere. jawmirawo fuɗɗi tikkango Musa wiimo, na Haruna lewinkejo derda ɗon? Mi andi kanko o wawi wolwugo, da oɗon wara ha o fotta be ma. To o yiima ɓernde maako seyoto, an a wolwanan mo, a andinan hunduko maako bolle ma. Mi wondan be hunduko ma e be hunduko maako, mi andinan on ko kuwoton. Sauru ndu bo ko andu ha jungo ma, be maaru kurata kaye fiji. To Musa dilli lori ha Yesu yetiro wiimo, accu mi yaha mi loro ha banda men ha mi laara to ɓe ɗon be yonki. Yetiro wi'i Musa, ya jam. Jawmirawo wi'i Musa nder lesdi Madian, ya lora Misra ngam ɗaɓɓitoɓe yonki ma fuu maayi. Musa hoyi debbo muɗum e biyum'en wa'ini ɓe dow bamɗe, nden o lori ha Misra. Sauru ndu Allah hokki mo, o jogi ndu ha jungo maako. Jawmirawo wi'i Musa, to a dilli jonta a lorake ha Misra, larno kurata yeso Fir'auna kaye fiji fuɗi dokkumami bawde huwugo ɗum. Min mi satinan hore maako ngam ta o yofta yimɓe, sei mbiya Fir'auna, nda ni jawmirawo wi'i Isra'ila woni ɓiɗɗo am afo, miɗon wi'e accu ɓiɗɗo am yaha sujidanammi. To jawmirawo wi'i Haruna, yaha ladde potta be Musa. O yehi o fotti be maako ha hosere Allah, o jaɓɓi mo boɗɗum. Musa yecci Haruna bolle jawmirawo nello mo fuu, non bo hala kaye fiji ɗi jawmirawo umrimo. Musa e Haruna njehi ɓe mofti dotti en yimɓe Isra'ila fuu. Haruna yecci ɓe ko jawmirawo wi'ino Musa fuu. Musa bo huwi kaye fiji go yeso yimɓe. Yimɓe nuɗɗini nde ɓe nani jawmirawo hakkilani yimɓe Isra'ila, laari toskaare maɓɓe, ɓe turi ɓe cujidi. Ɓawo majum Musa e Haruna njehi ha Fir'auna mbi'imo, dani jawmirawo ɗowanteɗo Isra'ila wi'i, accu yimɓe am njaha ɓe mbaɗananmi julde nder ladde. Fir'auna jaabi, moye woni jawmirawo ha mi nana kongol maako? Mi yoftata Isra'ila. Mi anda jawmirawo, mi yoftata Isra'ila en bo. Daroɗen ma seɗɗa, en giino Allah wolwani Fir'auna be hunduko Musa e Haruna. Fir'auna nuɗɗinino wolde Allah na? A'a, o nuɗɗinai nde. O nanino jabori Musa e Haruna, o wi'i, moy woni jawmirawo ha mi nana kongol maako? Mi yofta Isra'ila. Mi anda jawmirawo, mi yoftata Isra'ila bo. Fir'auna andano dumiɗo. Fir'auna e ummatore Misra fuu godino diina, amma ɓe andano Allah. Ɓe ɗonno kakkilana diina kakiraɓe maɓɓe, ɓe numatano ha dow duniya hala Allah geto e gongajo, wato Allah mo Ibrahima, Isiyaku e Yakubu. Fir'auna e yimɓe Misra ɓilino holare muɗum dow labbi maɓɓe, her layaji maɓɓe, mallum'en maɓɓe e al'adaji maɓɓe, amma ɓe jo'inayi tammunde maɓɓe dow dumiɗo e wolde maako nde waylatako. Bana ni en jangan nder pasluwol jeego. Jawmirawo jaabi Musa, jonta a yiyan komi huwata Fir'auna, mi dolanmo be jungo sembingo o yofta ɓe, fakkat mi dolanmo riwugo ɓe e lesdi maako. To jawmirawo wolwani Musa wi'imo, min woni jawmirawo, mi wangani Ibrahima e Isiyaku e Yakubu, mi Allah bawɗo, amma mi andinayi hoore am ha maɓɓe be inde am jawmirawo. Mi haɓɓi alkawal am be maɓɓe ngam hokkugo ɓe lesdi Kanana, lesdi koɗaku maɓɓe ndi ɓe koɗi nder muɗum. Jonta mi nani umali yimɓe Isra'ila latiɓe maccuɓe Misra'en. Mi siftori alkawal am, ngam majum sei a wi'a yimɓe Isra'ila ni, min woni jawmirawo, mi rimdinan on e billare kugal Misra'en, mi wurtinan on jeyagu maɓɓe, mi yisnan on be jungo fortango e kitaji maudi. Mi jaban on bana yimbe am, mi latato Allah modon, on andan min woni Allah jaumirawo mon, mo rimdinta on e kude de Misra en dolata on huugodum. Mi yaran on der lesdi ndi kuni mi hokkugo Ibrahima e Isiyaku e Yakubu, mi hokkan on di maral, min woni jaumirawo. Amma Fir'auna nananta on, den mi portan jungo am dow Misra, mi wurtinan moobe yimbe am Israila en e lesdi Misra be kitaji maudi. Misra en andan min woni jaumirawo. Wakkati portan mi jungo am dow Misra ha mi wurtina yimbe Israila chaka mabbe. Musa ya Haruna kuwi bana jaumirawo umribe. Musa wadi dubi chapanne jowetati. Haruna bo wadi dubi chapanne jowetati etati. Saibe mbolwani Fir'auna. Bananien ngi Alla taski hitugo Fir'auna e yimbe Misra be kitaji maudi. Alla nder holare mudum happy anniya lornitidgo boneji di Misra en gadi no bibbe Israila bakin dubi temedde nayi. Be kaye fiji di o tammi hippingo diga jungo Musa. Alla yidino hollitidgo teddungal e bawde mudum. Engam sappingo bo ha yimbe Misra e duniyaru fu no Allah bolwanando Ibrahima, Isiyaku, Yakubu e Musa o latino Allah geto e gongajo. Allah o hera innuyejo e o yida ko goto halka, amma o yidi yimbe fu tuba andita gonga. Ngam majum o yidi no wadugo kaye fiji ngam tabitingo wolde nde o halfitinino Musa. Ngam ha komoi heba fama be labdum Alla bolwanando no Musa o Alla goto tan. En bawan siftorgo wodi labbi bakin temedde nder Misra. Di Misra en darata bana Allahji. Ngam man Alla yidino be fama wodi Alla gongajo goto tan. Alla yidino bo komoi fu fama no Alla gongajo lati Alla kabudo alkawal be Ibrahima, Isiyaku e Yakubu e inanido be dimdinowo e kisnowo duniyaruno. Wurtotono diga lenyol mabbe. Alla yidi kala goddo fu anda habaru seyondu kisnowo hakken. Ngam ha kala ben nuddinbe mo keba andugo fakat moy woni Alla. Ebe mara kautal cheningal be mako haforoi. Amma Fir'auna akila nai andugo Alla gongajo. Ngam majum de Alla dabbi wolwan gomo be anna boyen murum. Musa e Haruna Fir'auna jabibe. Moye woni jaumira o haminana kongol mako. Mi ofta Israila. Mi anda jaumira o. Mi ofta ta Israila bo. Ko Fir'auna wi'ino dum latino gonga o andano dumido o andano Alla kapudo alkawal mum be Ibrahima, Isiyaku e Yakubu. Fir'auna wodino dina amma kanko be hore mako wala kautal be Alla. O mabbitaino bernde mako hedi gonga ngaran kadi gam Alla goto e gongdudo. Kanju wadi Fir'auna akilanai kubaruwol ngol Musa e Haruna andintamo. Hande fayin yimbe tutbe der duniyaru don tokko lawol Fir'auna. Be don bolwa hala Alla amma be ngatanta hakkilo ha wolde dumido. Ngam man kadi wadi be anda Alla. Be andi kuje darananɗe Alla amma be andamo kanko be hore mako. Be ngodi dina ka be doni diga kakirabe mabbe amma be ngala kautal lamgal be Alla geto. Noi be modon bon, ona andi dumido be gonga, ona andi be gonga ko owi be kundude anna boen mako, on medai jangugo bindi anna boen Alla samna, ona andi be gonga, Alla dumido na, on gidi mo be bernde mon fu na, on gidi doutanago mo na, malla on don bana Fir'auna, tokkitani dina kakirabe modon. E chalodon tokkago wolde gonga iwande diga Allah dumido ya sobirabe ta ko goto meden lato bana Fir'auna chalido jabugo e nuddingo wolde Allah dumido ngam majum bindidon biya derdam en kakkile ta bernde ko moy modon halla so ya nuddinki ha wailito o acca Allah geto nda ko deftere Allah wi to nani sautu Allah hande ta chatine ko e modon bana kakaji mon turtanno Allah bana Fir'auna wari dum be wiugo moy woni dumido ami dowtano dum min getti on be watan go min hakkilo to Allah mu indere kitinol to kotongol en tammi yugo noy Allah ukkirani Fir'auna yimme Misra albalaji sappo gam haabe andita fakat moy woni dumido to on godi jami di ngidon jamugo dow ko janguden hande on bawan windugo dow lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon midon lornita dum lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidinon numte fahindo wolde jawmirawo wiande to nani sautu Allah hande ta chatine ko e modon bana kakaji mon turtanno Allah.